Tubana neza n'abandi nshuti, ibyo ni nabyo bigukwiriye. Kuko na Yesu bwe yabanye neza, akaba umugaragu w'abandi. Yacaga bugufi bikomeye, akigereranya n'aboroheje. Agafasha buri wese atarobanuye.
Dukwiriye
kubwiririsha imibereho yacu,
tukemera
tukayoborwa na Yesu akatubera urugero. Kugira ngo tuvuge ubutumwa mu buryo bukomeye, maze bugere mu mahanga yose, dutebutse kugaruka ku Mwami. Kubwiririsha imibereho yacu,
tukemera
tukayoborwa na Yesu akatubera urugero. Kugira ngo tuvuge ubutumwa mu buryo bukomeye, maze bugere mu mahanga yose, dutebutse kugaruka ku Mwami. Kuririmba kubwiriza n'ibindi nk'ibyo ni byiza, kuko dukwiye kubikora. Ariko twibuka ko imirimo nk'iyo atari yo itanga ubugingo, ahubwo dukwiriye kuboneza bya bindi bihishwe mu mitima yacu. Kuko ibyo ngibyo nshuti ni byo bizadushyira mu rubanza.
Dukwiriye
kubwiririsha imibereho yacu,
tukemera
tukayoborwa na Yesu akatubera urugero. Kugira ngo tuvuge ubutumwa mu buryo bukomeye, maze bugere mu mahanga yose, dutebutse kugaruka ku Mwami.
Dukwiriye
kubwiririsha imibereho yacu,
tukemera
tukayoborwa na Yesu akatubera urugero. Kugira ngo tuvuge ubutumwa mu buryo bukomeye, maze bugere mu mahanga yose, dutebutse kugaruka ku Mwami. Tukiri hano ku isi, hari umwari we rugero rukwiriye. Tugende nk'uko yagenze tubikorera, aboroheje hanyuma y'abandi. Tubane neza aho dukorera, bamenye ko twamenye Imana nzima. N'abo bayihindukirire, tuzabane mu munezero udashira.
Dukwiriye
kubwiririsha imibereho yacu,
tukemera
tukayoborwa na Yesu akatubera urugero. Kugira ngo tuvuge ubutumwa mu buryo bukomeye, maze bugere mu mahanga yose, dutebutse kugaruka ku Mwami.
Dukwiriye
kubwiririsha imibereho yacu,
tukemera
tukayoborwa na Yesu akatubera urugero. Kugira ngo tuvuge ubutumwa mu buryo bukomeye, maze bugere mu mahanga yose, dutebutse kugaruka ku Mwami.